energy lighter.
Allô? 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 Allô?
Oya wewe zenu mimi sijui kutongoza wakinifikisha na mwaga hela mkambi.
Eti ni semen sisem, tu semen sisem. Uyo mto ana utamu kazani mama.
Come again.
Ileo acha tu ni waweke wazi mubaki na mishangao kuswaya mapenzi nataka kuyaeleza. Na leo tena waite ni paparazi warushe kwa mitandao siataki mapenzi nataka jipongeza. Naimwita yo baby kumenaya na baby oh nimuna kipenzi. Ni mshenza kupendi ama kweli mtihani. Mambo mingi dunia na mistresi siwezi. Oh, oh siwezi.
Wala ni njoy mwesha mafuki ni siku. Yani nini tese kero jilunge na miupozeko.
Kupenda pora ni mpende mama yangu kama kupendwa mimi nitajipenda peke yangu. Oh kilichoponza fala kujiona simba kumbe swala kasama kwenye penzi uchwala badala kusaka miamala. Toka neti pesa, sana pendeza. Na tena na enjoy, na wanangu maombo. Waka mtina soma, na kamwili kana nona. Ye mwenyewe si unaona ya, aina sema bora.
Bora ni enjoy, maisha mafupi ni simple.
Oya mwenzenu mimi sijui kutongoza. Washi ni pikisa Chia mwaga hela Asante 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 Asante
Shampoo,
Allô? 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 Allô?
Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô?
Allô? Allô? Allô? Allô? Allô?
Afadhali
nimekuona,
afadhali
tumeonana,
afadhali
nimekuona,
afadhali
tumeonana.
Nilikaa kinyonge sana,
tajiri kuna dudu, tajiri
wajaniagize pombe nyama,
tajiri kuna dudu,
tajiri na bebe zilete savana,
tajiri kuna dudu, tajiri
tajiri ya taarifa bwana,
tajiri
nilikupigia simu chaji kakata, nikakutia timu jengoni sija kupata, akili karuka wazimu, takulaje bata, we ni mtu muhimu nikiwa nawe najipata.
Halo, 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 halo. Halo? Halo?
Kwanza unaga mabozi,
hauna mama.
Unaga mamluki,
hauna mama.
Kipa uozi,
hauna mama.
Kioza unuki, tulikagi nyonge sana,
tajiri, kuna dudu, tajiri
waja tuagize pombe nyama,
tajiri, kuna dudu,
hey. Wanangu wazimike jama,
tajiri, kuna dudu, tajiri
tajiri ya taarifa bwana,
tajiri, kuna dudu,
hey.
Tajiri
asa mwaga noti mwaga,
mwaga
tajiri mwaga,
mwaga
asa mwaga noti mwaga,
mwaga
tajiri mwaga,
mwaga
e mwaga noti mwaga,
mwaga
nasema mwaga,
mwaga
e mwaga,
mwaga
jamani mwaga.
Wana wanangu kina Chino, tumetoka Bakani. Nikawa na wanangu kina Papilo, tunakula majani. Ilikuwa na wanangu kina Po, tumechili maskani. Ile nipo na wanangu kina Bwai, ndo itapita bebe vani. Sina zario, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kebunda, bebe imetaka by show,
shoka.
Sina zario, bebe imewaka na show,
shoka.
Sina kebunda, bebe imetaka by jojo. Mbuzi kanguka kwa muza supu, halo, supu, 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 supu. Aye, niseme, 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 uyo mtu ana utamu na sala ma. Eti ni semen sisem,
sema.
Ni semen sisem,
sema.
Uyo mto ana utamu kasa mama. Aye, baadi achino wana ma. Oh, papi papi na abuai wana ma.
Basi shengo masa sema chambe. Leo, Jaiva, away, unjan man, go away jealous man, ngakulele mpimelo ya, stay away man, you better go rest man, away, unjan man, go away jealous man, ngakulele mpimelo ya, stay away man, you better go rest man,
sikujua kama ulishamposa, 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 nikijua kama ulishamposa, ulishamposa, mimi ngemtosa, AJ, AJ, kumkoleza.
Rand this city, everything we do is ready. Hey, yo, wait,
look, I'm losing kanguka kwa muza supu, hello. Supu, 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 supu.
So,
aye.
Oh,
ni seme, ni seme,
seme.
Ni seme, ni seme.
Ah,
uyo mtoto ana utamu kasa ma. Eti ni semen si semen,
sema.
Ni
Casa, ma.
Aye. Body. Achi no wanna man. Gosh. Got the popular. A boy got no man.
Mekashida jini basi ju. Tujipongeze sijali wanafiki wamea chapa muziki wote tucheze.
Bunny boy,
Chewy,
God knows.
It's the kids, baby.
Maswali mengi kwa waita, auna elani. Iyo shingapi, iyo shingapi, auna elani. Maswali mengi kwa waita, auna elani. Iyo shingapi, iyo shingapi, auna elani.
Nimeachwa staki tena maswali. Naenda bichi kuna upepo wa bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Kimbo liko wazi sema nitafumbali.
Unanitaka, eti unanipenda.
Sitamoshe.
Unanitaka, eti unanipenda.
Sitamoshe.
Unanitaka, eti unanipenda.
Sitamoshe.
Unanitaka, eti unanipenda.
Staki tena maswali. Naenda bichi kula upepo wa bahari. Na umwagilia moyo mziki kwa mbali. Kimbo liko wazi sema nitafumbali.
Unanitaka, eti unanipenda.
Sitamoshe.
Unanitaka, eti unanipenda.
Sitamoshe.
Unanitaka, eti unanipenda.
Sitamoshe.
Unanitaka.
watoto wazuri hawataki pesa za mawazo. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Ukimtaka uwe na hela, salamu nyingi, story nyingi unamkera. Mana makeup bay, viatu bay, na nywele bay, vinataka mani. Kaukote, usisobe, bure bure utamu watakupa nani.
Wanaume hatuongei, tunafanya vitendo. Yani bora tufilisike, wa enjoy wale.
Ela unataka pesa,
yo chukue.
Ume umesha zileta,
yo chukue.
Ama ganja ya kunyeta,
yo chukue.
Ama unataka,
yo nikue.
Cholesha, kuna cholesha. Ita kubamba, 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 cholesha.
Niko na demu wa mtu, ondoa kamera.
Fungua vai.
tell her that I'm falling low. And what she said, my mama, it's too early for you to fall in love. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only, yeah, yeah. Mama, don't you worry, she's my glory, my one and only, yeah, yeah. Baby, this love not for me. For me, I'm single. You know that I'm single. I'm single again. Who knows I'm single? Oh yes, I'm single. Ladies, I'm single again.
Pesa karatasi, ni maua, pesa karatasi.
pesa karatasi ni maua.
Wale walosema utoboi leo wako wapi?
Walosema utoboi leo wako wapi?
Mapite kule, 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 mapite kule. Wale walosema utoboi leo wako wapi?
Walosema utoboi leo wako wapi?
Mapite kule, mapite kule, kule, kule.
Sisi sio milima, tutakutana. Sisi people, tutaonana. Sisi sio milima, tutakutana. Tukiwa kama people, itaumana. Umana, mke wa mtu, tu, 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 sumu. Kwenye jambo la mtu, tu, 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 kambali. Mume wa mtu, tu, 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 sumu. Kwenye jambo la mtu tututu kambali. Nara, ule wa mbele ya madui zaku.
Nara, ule wa mbele ya madui zaku.
Nara, ule wa mbele ya maexi zaku.
Nara, ule wa mbele ya maexi zaku.
Yeah. Una akili wewe sina chaji kweli yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe
hivi una akili wewe sina chaji kweli yani uko na bebe na minyama tukuachie mwenyewe
hivi una akili wewe sina chaji kweli yani uko na danga lina miela tukuachie mwenyewe
hivi una akili wewe sina chaji kweli.
Nara, ule wa mbele ya madui zaku.
Ra, ule wa mbele ya madui zaku.
Ra, kule wa mbele ya maexi zaku.
Ra, kule wa mbele ya maexi zaku.
Shuti kila kitu watuoni, tunavyo kula batai watoni. Sisi sio lebo za watu koni, bado wananuka maziwa watoto wa kanyoni.
Sisi yao, sisi yao. Sisi yao sio wengine ni sisi yao. Sisi yao, sisi yao. Sisi yao sio wengine ni sisi yao. Yeah. Mbele ya madui zaku.
Ra, kule wa mbele ya madui zaku.
Ra, kule wa mbele ya maexi zaku.
Ra, kule wa mbele ya maexi zaku.
Uchovu wa siku nzima, nafsi nataka nipongeze. Mwakirie mtima, wauni wangu jisogezi. Shogolosa, unga unga mwanangu upendezi. Ukitongosa, funga munda mtoto kamkorezi.
Ah, shetani amepika. Leo nani mitungia nidioko alawika. Ah, DJ ya chasifa. Nizo mwaibwa nijonjo utajana speaker.
Oh, Salome.
need a Betty on a yeah, Ashanti. Cause I don't want no stress.
Yeah, yeah, yeah.
Girl, you rockin' with the best.
Yeah, yeah, yeah.
The teach game never rest.
Yeah, yeah, yeah.
This summer we the best.
Yeah, yeah, yeah.
We're not the naughty. So let's go party, mtoto wangu, let's go party. So let's go party, kama hakuna wasi wasi.
Moyo nyumbani staki kuwai, mana mpaka kwa mangi ananidai. Nataka nilewe paka suboi, niwe sijitambui. Nilewe paka suboi, niwe sijitambui. Akanya
wapi? Kaniona wapi? Kweli mimi?
Vyozo kuchiti mie jicho lipo nyanya ni shakula kijiti na magoma kipigo kwa klabu mkiti ninachojua masela huko mtani kuna dhiki ndoma na singishi hela wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera watu wanataka muziki mara kumi mwanangu wa Cinderella ya pendagi makiki ona nana umuziki na uweza na uweza kuimba na kucheza ona unavyo nipendeza ni majirani wameanza kunigeza umziki na uweza na uweza kuimba na kucheza ona unavyo nipendeza ni majirani wameanza kunigeza amya teacher a teacher konde teacher teacher konde amya teacher teacher konde Konde, hey. Umuziki na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza Umuziki na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza, di majirani wameanza kunigeza Inachojua masela, huko mtani kuna dhiki ndoma na slingishi hela Wala navyo vimiliki mafumbo andika kwa dera Otu wanataka muziki Mara kumi mwanangu wa Cinderella Ya pendagi makiki Ona nana Umuziki na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza Di majirani wameanza kunigeza Umuziki na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza Di majirani wameanza kunigeza Amya teacher Teacher Konde Teacher Teacher Konde I'm your teacher Teacher Konde Teacher A Teacher Konde Hey! Umuziki na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza Di majirani wameanza kunigeza Umuziki na uweza kuimba na kucheza Ona unavyo nipendeza
Khalifa, eh, 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 tela maga kuya lanta tangane senti ndanja kusoba chai fela ngati crispra ufisi kalipi ushake it up ufisi kama pela maga kuya lanta tangane senti ndanja I'm a superstar with Justin Bieber Michael Jackson I put Drake it's inja I'm a porisa I'm a superstar with Justin Bieber Michael Jackson I put Drake it's inja Let me solo number with Khalifa Kusoba chai fela ngati crispra Physically beat, we shake it up Kupizo kamo fela maga kuya lanta Tangane senti, ndanja Kusoba chai fela ngati crispra Physically beat, we shake it up Kupizo kamo fela maga kuya lanta Tangane senti, ndanja
Chai, chai, oshu Wakizani chai, oshu Watako, mwagawu, mataisomu, washangushi, danja chomu, napakushi, japangomu
Uyesa mkatumele tumele, stampa kana kere, najina na nahele, napendo na madem na masali Uyesa mkatumele tumele, stampa kana kere
I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, it's inja, I'm a porisa, I'm a superstar with Justin Bieber, Michael Jackson, I put Drake, it's inja, baby solo number with Khalifa, Kusoba chai fela ngati crispra Physically beat, ushake it up Kupizo kamo fela maga kuya lanta Tangane senti, ndanja Kusoba chai fela ngati crispra Physically beat, ushake it up Kupizo kamo fela maga kuya lanta Tangane senti, ndanja
Wendo kitumbua, wendo sambosa Basi njoni chumu baby ndo tuseme umesusa Wando mwisho areli, wako niwe kanuka Walo pambia nana zuchu siyo kweyo na zusha
Wano kajikao sisi kutuchaji Wapepole yao wana tuanga maji Na ungeze bigi kwenye urokaji Tuko teni jibi penzi full of charge
Fanya wanyama kwa nyuka Kiku kinyanywe kama unatupa Yani wanyama kwa nyuka Kiku kinyanywe kisha kanuka Mikwa chana na wayo Aki chitaki 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 ni Kwa chana na wewe chitaki, 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 chitaki ni Mchana ni kupe tango, siku ndizi swadata Tuanze fanya mambo, kabla umemewa chakata Mapenzi mwezi kiwango, na umejelio talata Na mjani jua kwa jango, atoki mtu kwa mkapa Yeah, amuli chi, 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 amuli cha, 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 cha Kamoyo ti 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 Nimeoza je sasa Amuli chi 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 Amuli cha 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 Kamoyo ti 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 Na kuwacha je sasa
Wanakaji kao sisi kutuchaji Wapekole yao wana tuanga maji Na ungeze bigi kwenye urokaji Tukote ni jibi fenzi fulu chaji
Kasi fanya wanyama Kiku kinyanyo kama unatupa Yani wanyama wanyupa Kiku kinyanyo kisha kanuka Mikwa chana na wayo Aki chitaki 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 ni Kwa chana na wewe chitaki 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 ni
Thank you.
tabichi kacheze unakotezaga sipashagi makabichi akacheze anikiona sura yako najionea kasheshe kata simu tuko sai niondole kasheshe chonde chonde ala ala ya eti ala ya eti ala ala ya eti sipashe kimo kabiti oh no 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 no
Kidogo ametafunwa bwana kushoto na zombi kulia tosi ya mwendo wa monde na misosi kikushinda chonde sijifosi siambaka likonge la utosi
eti nilale imla yelani wakati pesa nimeshinga umbani nilale kwa usingizi gani wakati umarufu nimeupanja umbani
na ukitaka mutu mutu na tindezi wa kifu kama tamututu gitu kifuja bende miguju
asa waonyeshe kantu pali nyamwisha baku asa
tingisha tingisha
efanya kauna mwaga mwaga asa waonyeshe kantu pali nyamwisha baku
asa tingisha tingisha
efanya kauna mwaga
mwaga jamani sisi ni walevi tunakesha baku tunatumia hela baka juwa lianzina ama kombe Benda meza za inzi Kwanza kwana ushanga Wenyewe tunakikao 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 Tunakikao
Tupishe bana
Tunakikao
Ondolekele
Tunakikao
Tupishe bana
Tunakikao Tunakikao
Hey DJ Lighter Tumebarikiwa
tumejipata Tumepumua bila kodi tumejipata Tumefanikiwa tumejipata Tumeridhika na maisha tumejipata
Sisi hapa watoto wa baba Hatuna gamba mbamba Oya sisi hapa watoto kiumeni Hatuna gandandanda Sisi hapa watoto wa baba Hatuna gamba mbamba Oya sisi hapa watoto kiumeni Hatuna gandandanda Tuna mwogopa Mungu peke Tuna mwogopa Mungu peke Tuna mwogopa Mungu peke
Sio yule, sio yule, sio kifu, sio njaa wala majukumu Domana Dona mwakia na Mwakia na Dona mwakia na
Still hamba dan, shulune michol mara still tanda nan, ngithi noma kuba rap mara still time plan. Agathi wabas gena na mafosh, kese ngamba pass kese ngplume na marosh. Kipa na ma week, tele kusale na mafon, ngithi kipa na mafon, goba njava no roboto. Roboto, roboto, time free. Big bag in the SUV, said I'm out this world, but you into me, said I'm from South Town, but I'm in DC. Roboto, roboto, time three, said I Big bag in the SUV, said I'm out this world, but you into me, cause I'm from South Town, but I'm in DC.
Tuna, mogo pa mungu peke Tuna, mogo pa mungu peke Tuna, mogo pa mungu peke Sio yule, sio yule, sio kifu, sio nja Wala mungu
Domana
Kateni tu nilibata zama za kale nshainyeka
Sana
Kateni tu mininjoy huko zamani nshaumiso
Sana
Kateni tu nilibata zama za kale nshainyeka
Sana
Kateni tu mininjoy huko zamani nshaumiso
Masha mafupi pipi Ukikunja kunja sura utazeka Usikunja kunja sura utazeka Usibane bane sana utazikwa nalo Enjoy, life is too short. Eti baby wangu wanivuruge ubongo Hata kazini kwangu wanichanganye kichwa
We, sio kwe
We,
be a time
Usikwambie mtu tu tu bia tam. Bia bia mitungi bia tam. Aye bia tam. Usikwambie mtu tu tu bia tam. Bia bia mitungi bia tam. Aye.
Pombe yangu nauliza eti nani kamwaga pombe yangu nauliza jamani nani kamwaga pombe yangu nauliza eti nani kamwaga pombe yangu nauliza mishalewa niko chakali mishalewa 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 nyaka nyaka shalewa mishalewa mishalewa sijelewi mishalewa 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 hapa mtazima mishalewa mishalewa eti baby wangu wanivuruge ubongo hata kazini kwangu wanichanganye kichwa
we, sio kweli
we, bia tamu. Asikwambie mtu tu tu bia tamu. Bia bia mitungi bia tamu.
Aye
bia tamu. Asikwambie mtu tu tu bia tamu. Bia bia mitungi bia tamu.
Aye.
wangu moyo unaumia, mami nawe unaumia, mama Amina, mama Amina we. Sina kuti ani chore ana ni chore sha acha ni twemevi acha ni kwepoku kila kikiva kya tuchangu kwa tebei acha ni twemalaya acha ni twemdangani kila kikiva kya tuchangu kwa tebei tumoro tukwa papata tumoro tukwa papata
Na esse paride. nataka kukuona. Kuja unifariji. Nimechoka kukesha kama popo popo, kama popo popo, iso popo popo. Nimechoka kutanga kama popo popo, kama popo popo, iso popo popo. Na baby you be pro, say you got my number. Oh yeah, oh yeah. Na baby you be pro, you don't call my number. Oh yeah, oh yeah. I'm with a cozy city. Johnny, I'm lonely. Baby, please call me. I'm with a cozy city. Johnny, I'm lonely. Baby, please call me. Oh, hola, hola, eh. Ah, eh. Ah, eh. Baby, where you are? Hola, hola, eh. Baby, where you are? Baby, where you are? Baby, where you are?
Pesa nyingi leta watoto konono. Shauli zao, oh, 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 oh. Kimpango wao, oh, 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 oh. Kwani siya tulipao, oh, 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 oh. Na mwaka huu tutapija bebe zao, oh, 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 oh. Si tumetoka chata kupigika,
shima nimetema.
Satuishi ni maisha kideu,
shima
nimetema. Si tumetoka chaka kupigika,
shima nimetema.
Wanangwe, niko wape, tugawane umasikini. Kiro sadaka lawe,
amina.
Mwenye kupata,
apate.
Kikidogo chetu,
amina.
Halo, funga mageti. Haya funga mageti. Ale funga mageti. Haya funga mageti. Funga mageti. Haya funga mageti. Funga maget, aya funga maget. Bado kidogo,
yesa
yesa yesa,
hey. Yesa yesa yesa.
Bado kidogo,
yesa yesa
yesa,
hey. Kidogo.
Away,
yesa yesa yesa. Maskini leo tumepata,
oh, oh, oh.
Na wala hatuoni wala tusiki ya kili ya mbwata,
oh, oh, oh.
Sabudie leo amemaliza utata,
oh, oh, oh.
Na kule kesa mbwa kala mbwa kupaka kala paka,
oh, oh, oh.
Awe, jaiva.
Si tumetoka chaka kupigika,
shima nimetema.
Satuishi ni maisha kideu,
shima nimetema.
Si tumetoka chaka kupigika,
shima nimetema.
Wanangwe, niko wape, tugawano masikini. Heyo sadaka lawe,
amina.
Mwenye kupata,
apate.
Kidogo chetu,
amina.
Halo, funga mageti. Haya funga mageti. Ale funga mageti. Haya funga mageti. Funga mageti. Haya funga mageti. Ale funga mageti. Haya funga mageti. Bato kidogo.
Yes, 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 yes. Yes, yes, yes.
Bato kidogo.
Yes, yes, yes.
Achi no wanna man. Oh, she wanna man.
Who?
Why you wanna man? Why you wanna man? Papi, papi, lo.
Hello.
Comic Slider.